Hustle Record.
Record.
Haya ndiyo ya sasa, kabla ya benzi kwangu michuzi, kapuku kwangu simanzi, nimefulia sina tambuni, nimewaeleza wazazi nina mpenzi ndoa mwakani, mbona